alhaali lonjittiiɓe leydi Mali ɓe na heddi fa hannde laatade sugulla. Ɓe njoppi cuuɗi maɓɓe e kala fi maɓɓe yalla eɓe keɓa no ɓe nguurira fay banngal ñamdu sowana ɓe paaɓe. Ndenno faabaaji tan jogi kabaru maɓɓe, ɗum ne wona fi hunde moƴunde. Batte oɗo ñalawma o laamukoɓe leydi Mali ɓe PWJ kiwɗi banngal si allaji cellal. Ɓuri fof ko ONG aji kumaniɗi golleji neɗɗakuɗi ngaɗi immadra famingol e faabaaji yo kaake lowtirde juuɗe ɗi joƴina nokkuji kewɗi leydi d'accorde lonjitiɓeɓe. Adadu ɓiɓɓe leydi Mali lonjitiɓe gonɓe caggal leydi na yetto fa uñaji 300 yimɓele. Gonɓe ley leydi Mali ndi wakkat joni o na yetto 100 so banggal golleji ɗi conseil norvégien de réfugié waɗi hakkika. Ley leydi Mali ndi iwde hitande 2013 warde joni yo immadraji ley gueɗe kewɗe ɓuri fof banggal nguura kakinde fu e jande. Saabu wakkat joni o jamiira kewɗo na ka gollirde NRC a jokki wattande hakkillo sukaɓeɓe e ley sifa jandeji lollorɗi éducation à distance. So en ƴeewi jateji ɗi e ley ko limta ko ley hitande 2019 NRC fabriqué hakke 300 yimɓe egguɓe. So banggal ko ɗum saabi leydi Mali ndi yo tiɗal jeegoɓo ɓurɗo fof yeɓade e ley adunaru ndu. Andon adadu lonjitiɓe ɓeydiki sanne e ley hitande 2018 badde kabaruji dow tiɗal leydi Mali ndi na yeɓa sanne kamɓe paɓotoɓe kinata kobar muɗum no haniri. So banggal golleji amen e ley ko warata ko andon gollirɗe humaniɗe golleji neɗɗaku leydi Mali ɗi jokkan hinade immadra mabɓe faaba fewde yimɓele kasindiniɓe faaba.